Downloaded from ilovezedmusic.com.
Young Joe
Mville.
Ha!
Mwila's family.
GJP Local Master.
Yahoo's in the Konani.
Four fingers in the building.
T.
Yakuma Records Africa.
Sikoli no imafuna ndalama. Sikoli no imafuna ndalama. Kalikose kamafuna ndalama. Chirichose chimafuna ndalama. Kudya kumafuna ndalama. Ogona bamafuna ndalama.
Njimwe vintu vavuta Mulusaka tinkali la mavuto Vantu vambili mwe vavutika Kusakila ii ndalama Ndalama imwe nikali konse Kusukulu nindalama Kuyuniversity nindalama Kukula swagi nindalama Sinizi wakaya imwe ili mwanji Holopano chaloti zanka la buwanji Aliese akamba pandalama GJP ukutibwa
Siko ino imafuna ndalama Mafuna ndalama Kalikose kamafuna ndalama Chirichose chimafuna ndalama Kudya kumafuna ndalama Ogona bamafuna ndalama
Ndalama ni bali ponse Ndalama ni kari konse Kulowa mchimbuzi ni mane Ukafuna kudya ni ndalama Kamuvumenti ni ndalama Kari konse ni ndalama Ndalama
Siko ino imafuna ndalama Mafuna ndalama Kalikose kamafuna ndalama Chirichose chimafuna ndalama Kudya kumafuna ndalama Ogona bamafuna ndalama
Moyo wapachalo ni kukosa Iwe kopa nda chuma niwe nani Pesa ndalama iwe
Siko lino imafuna ndalama Siko lino imafuna ndalama Kalikose kamafuna ndalama Chirichose chimafuna ndalama Kudya kumafuna ndalama Ogona bamafuna ndalama
Shout out to all the DJs across the nation. One tier got you. In heels. One month man. I can't forget to my blow. Young Rich. T. Once you walk past and a corner. Pamilazi.
Tia Big up to DJ 1D. And all the DJs across Africa. A salute.
Mr. O-N-E-D on the beat.
One D's production.
Three.